Downloaded from ilovezedmusic.com.
Yo, yo.
Got the boy coming on the way. Body side, ooh, ooh. Score. Aqui quem fumou de um minero, baby. Unito, que bom. Masaya shirini no mane. Uondo kitu kwenye moyo wangu jenga. Sawa, mana kila unapodunda buna taja jina lako kwenye moyo wangu ishi. Sawa, kila napotaka sema suna yona sura yako. You're my angel. Don't you go away. Sioni kama tapata zaidi ya wewe. Don't you go away. Mimi nataka niwe na wewe milele.
Wana shepu wakajaribu mloga nzila. Eti na kesha na kombea. Ndo kesha na jombea. Cause I see this love in there. And I promise to never share. My baby boo. Asambona unishamu. Kuto kucha na kuongelea. Wewe na kuongelea. And I swear. Na kutolea, wewe na kutolea. Mwenza kuko nyuma shazunguka. Sitakata kumbuka machungu. Yale si mapenzi vitungu. Ila baby wewe, ulinifuta machungu. Siku kienda utari uwa mende kwa bonge la rungu. Don't you go.
Downloaded from ilovezedmusic.com.